first love I had for you. Do you know the love I had for you? Ngithanding at some pili gash and do. Ngithanding at some pili gash and do. I'm giving you now. Ngabe wejabulela, bulela ngothande ngikunika lona. Are you okay with the love that I'm giving you now? Ngabe wejabulela, bulela ngothande ngikunika lona. Tando mal, impela ngiphize ngizo zwakhe isikhathi sakho, ngeke uhlale ungikhumbula. Noma ingagcwala le mifula ngizoyiwela, ngeke ngisabuke emuva. Hawu noma ngabe uthukela, thukela mina ngisabu yongibona sengigudla. Phela uthule dalwa me, awudalwa me. Namhlanje uthole i-type yakho eladale wamele. If you just bend repost uthi uyayifuna yimi, ilolo hlobo luthandazela njalo yimi. Phela uthule dalwa me, awudalwa me. Namhlanje uthole i-type yakho eladale wamele. No, the amount of love I have for you. Ngithanda ngiphile kahle, phile kahle ndo. Ngithanda ngiphile kahle, angiphile kahle ndo.